boys out of Tuca. There's a best of job. I'm the king of the rap. Nakalisha faster, sikalishi faster. Sound of the brabs, tissue in a nembo. Utapos kom samba, unapumuiga tembo. Kwani wosu wana nini, wana kula mchele. Mina kula mpunga, wana kula bata. Mina meza mbuni, hao mabisho. Si watoto wa kiuni. Nimefunguka akili, mbinu nyingi na buni. I'm a real artist, miso rap katuni. Mi bado na hit guitar, ta DJ keka kapuni. Mi bado ni kumta, vato loko kampuni. Tumewashi Waswazi na wote wa uzunguni. Chenga chenga ni da madabali ya kumbuguni. Top 10 za kubebwa tukutane hapo stejini. Yeah.
Ndo mtajua nini
ya mtu mwuzi kwenye bulls. Tupo kwenye mabano, hatufuru koti. Wamesukia minywele, bado kutinda nyusi. Bado kujichubua, hawaupendi weusi. Bado tupo achi, tumezungukwa na masnichi. Unje mgundichi, bado tunawakiki. Bado tupo yeah, mpaka takapofariki. Bado tupo na mola, salamu kwa wakaniki. Hatutoki mswaki yeah, mola ndo nabariki. Walijikuta wakikolekti maheta, mangos. Wakitupilia mbali, mashabiki, marafiki kwa mapose. Wamejaribu kutu switchi, wamepufele. Kila hali, kila namna, wamepufele. Saki wichi, kisnichi, wamepufele. Sio sasa, toka zama, wamepufele.
That's the sound of the...